Escutaje.
Asubuhi pana nitaga my love. Mchana na nitaga baby baby. Usiku na nitaga wabavu. Alafu mwenye mi yendo tamu yangu. Akiamkaga nasema nanipenda, hawezi kuniacha hata apewe nini, hawezi kunipa. Amesema mi wa mwisho kunipenda, hawezi kuniacha hata apewe nini, hataki kuniacha.
From the head to the toe, we bado ni top notch. Baby girl, kiwa kwako najipata. I'm a city boy, ila we ni master. Kikusa kinita yani come, come. From the head to the toe, we bado ni top notch. Baby girl, kiwa kwako najipata. I'm a city boy, ila we ni master. Kikusa kinita yani come.
Shika moi, shika raw. Juma pyo alike. Washo wone na kugenda, na kupenda kama holiday. Kwanza unavyonipea mambo mazuri, mambo yeah. Kuna leva wanna show you. Loving you, I swear and I dare, yeah. Unawaringia, haringia. Kiona wanalia, wanaumia. Usipagawe na madudu, kwani mindo baba yao. Okay baby, ringa ni vimbe. We share body, we are one body. Me want nobody. You my body, you my fantasy, you my everything, girl.
From the head to the toe, we bad on the top notch. Baby girl, kiwa kwako najipata. I'm a city boy, ila we ni master. Kigusa kinita yani come.